next shot on the mix.
Zile high school nilipokutana naye, she was amazing. Nikanyunywa mikono juu naye akasema she be my best friend. My best kama bahari, hata mtoto kiume nijitose. Vimbunga ni vikali, kila navyo vina raha yake. My best kama bahari, hata mtoto kiume nijitose. Vimbunga ni vikali, ila navyo vina raha yake. Mbali, mbali, mbali sana, bado tuko safari, safari kwa mbali mama. Oh, iyo milima na mabonde tunapita we. Oh, shike mkono na tushinde kuivuka be. Oh, iyo milima na mabonde tunapita we. Oh, nishike mkono na tushinde kuivuka pe. Bado tuko pamoja, wivu wa mapenzi unaleta ukicha. Mapenzi yangu ngoja, vita na mapedeje na masponsa. Mapenzi kama bahari, acha mtoto kiume nijitose. Vimbunga ni vikali, ila bado vina raha yake. Mapenzi kama bahari, acha mtoto kiume nijitose. Vimbunga ni vikali, ila bado vina raha yake.
Bomba Trapaholics.